All the name on the track.
Tayari nisha choche, penzi lisha tukole. Hakuna cha kuofi, my love. Cheo nisha kupati, niongoze mpenzi we. Penzi liweta, kitumulikie. Oh baby, simama, twende mbali. You are special in my life, every day. Kisura nipe vya ndani, wendo dakitari wa maradhi. Oh, 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 oh. Nisha kupache, oh, oh my love. Nisha kupache, oh, kiachie. Nisha kupache, oh, oh my love. Nisha kupache, oh, kiachie. Mwendo wa kimasai, napenda ufurai. Ufurai kweli, domana nimekupa cheo. Cheo dhamana, awapati wale vimeo. Zingatia sana, biashara ni mtaji. Mtaji we na mi, mafanikio ni malengo. Malengo yetu family. Oh baby, simama, twende mbali. You are special in my life, every day. Oh baby, kisura nipe vya ndani. Wendo dakitari wa maradhi. Oh, 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 oh. Nisha kupache, oh, oh my love,
my love.
Nisha kupache, oh,
yeah, yeah, yeah.
Nisha kupache, oh, oh, oh,
oh my love.
Nisha kupache, oh, kiachie. Cheo nisha kupa kama zawadi. Cheo nisha kupati iyo zawadi. Itunze baby, baby. Oh, 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 oh. Milioni